Dank sei dem Herrn,
okwebaza kube eri Mukama tukyasobola okubeera wano nate okusinza n'okumwebaza ng'oluganda Roots wagambye edda kino kibadde ekyaffe ffenna ffenna kiro ekyawedde okulaga ebya Katonda kyabadde kintu no ekyamaanyi era nga kyakwewuunya kyetwamantegedde ejjo era nzikiriza nti buli omu alina kyeyetwalidde eddoboozi lyange liriko ng'eriri wansi naye Katonda aba ayagadde mu wiiki emu nja kuba mu lugendo lwange ogenda mu Singapore, Malaysia, Indonesia era n'okugenda ebufilipine n'okudda ku nkomerero ey'omwezi naye Katonda mazima ddala mu kaseera katono mwenyini no ajja kuzzaamu amaanyi eddoboozi n'omubiri tusobole okuba nti twesiga era n'okukkiriza n'emitima gyaffe gyonna nti amazima akola ebintu ebikulu simanyi ngeri gye weewulira naye ku bwange ekiro ekyawedde amazima ddala wabaddewo ekintu ekisinga okubeera ekyamaanyi ddala era twategedde nti Omwoyo Mutukuvu yakoze mu ngeri ey'ekyamagero ani eyabadde wano ekiro ekyawedde ndowooza ffenna kumpi twabadde wano abasinga obungi oba bonabona abawulidde era abagenze amazima ddala bagenda kukyejjusa naye Katonda asobola okuwa omukisa abantu bonabona ngaakakasa ekigambo kye mwategedde nti tewali ayagadde okugenda waka abantu basigadde mu kizimbe era amazima ddala kyabadde kyakwewuunya nnyo era n'okuyimba mu nnimi ekiro ekyayise twakigambye wano engeri enteekateeka y'ekkanisa bw'eri mu bintu bino n'okukola okw'ebirabo n'ennyimba eza zabbuli n'ennyimba ezitendereza kino nno twakisomye mu bulambulukufu okuva mu kigambo kya Katonda kati nno leka tubeere n'engeri y'okukkiriza n'obukakafu olw'okukkiriza awo nno ne tusobola okuyimira mu misingi nga twambadde ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda nga tutambula nga tugenda mu maaso enkya ya leero tusobola kumaliriza ebintu bino ebirala era n'okwebaliza awamu Mukama ku bwekyo mwenyini kyakoze ku bwekisa kye leka nno kantandiike nga nsoma okuva mu kitabo kya Abefeso esuula esooka Abefeso esuula esooka okubiwakanyirako okusatu yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli kisa gwonna buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu mu Kristo nga bwe yatulondera mu ye ng'ensi tenaba kutondebwa ffe okubeera abatuukirivu abataliina kabi mu maaso ge mu kwagala bwe yatwawula edda okufuukira ddala abaana ku bwa Yesu Kristo nga bwe yasiima olw'okwagala kwe ekitiibwa ky'ekisa kye kiryoke ekitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa eyatuweesa okununulibwa kwaffe olw'omusaayi gwe okusonyiyibwa okwonoona byaffe ng'obugagga obw'ekisa kyebwali kye yasuukiza eri gye tuli amagezi gona no kutegera kuona byategera ekyama ekyo kuagala kwe ngabwe kyasimwa yeka nga bwe yamalirira edda muye olwo obuwanika bwo mu biro ebituukirivu okugattira awamu byonna mu Kristo ebiri mu ggulu ne ku nsi Katonda akola byonna nga bw'ayagala ng'agendera mu nteekateeka ye mu Kristo mwe yatulondera ffe abasooka okubeera n'essuubi mu Kristo tubeerewo nga tusinza ekitiibwa tutendereza ekitiibwa kya Katonda mwena mwena musobole okusoma ne mweyongerayo tusobole okusoma suula ku suula wano n'okusingira ddala kiri ku birowoozo Katonda by'alaga mu kigambo kye nti titwalondebwa edda era tugenda kukisoma ne mukubuulirako oluganda bulana mu kiseera kino kati nno nandyagadde okusoma mu Baruumi essuula 8 Abaruumi essuula y'omunaana kigambo kimanyiddwa obulungi 8:18 tumanyi buli kimu Katonda akikola olw'obulungi bw'abo abamwagala era abaayitibwa mu kwagala kwe kubanga be yamanya edda era yabaawula edda okufaananyizibwa ng'eri omwana we abeerenga omubereberye mu baganda be abangi era be yayawula edda abo era beyayita era abo beyayita beyawa abo era abatuukirivu era abo beyawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa eri Katonda obunuzi bwonna bamalirizibwa era bonna bakomenkerezebwa bonna bonna era abo beyalonda era beyateekateeka era nga n'omusingi gw'ensi tegunasibwawo era balikwatiriza okubala kwe kubanga ebintu byonna bikolerwamu olw'obulungi era Katonda edda yabisa mu ntegeka ye era kati nandyagadde okusoma mu mako essuula ya 11 ekyatusomerwa edda mu nnaku eziwedde naye tekinaba njagala okukisaako essira nti bonna bonna babeere n'okulowooza okweyongerako era n'okukkiriza kwennyini nga bassa buli kulowooza okubi ku mabbali nga balowooza ekyo kyokka Katonda ky'agambye era kino kijja kuba ng'akizimba n'okuzzaamu amaanyi mu kukkiriza Mako 11:22 Yesu n'abaddamu n'abagamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi runo nti sigulibwa osuulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye ng'akkiriza nga kyayogera kirikolebwa alikiweebwa kyenva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize nga muweereddwa era mulibifuna awo bwe muneegayiriranga nga mukusaba musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu n'ekitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe ekigambo okusonyiibwa oba okukkiriza byonna byonna bitambulira wamu tulaba wano nti Mukama ayogera ebintu bibiri ku ludda olumu asa osira mukukiriza era nokusaba era kuludda olulala nti tulina okwogera olw'okukiriza. Awo nno kye tusabye mu kusaba kwaffe, omuntu ayinza okusaba esaawa nnamba oba anaasaba olunaku lulamba ku kintu oba mu mwaka, naye ku nkomerero ey'okusaba kwe bw'abanga tayogeredde mu kukkiriza, ekyo ky'asaba awo nno tekigenda kumuweebwa, kubanga oyo nno aba tamaliriza kusaba kwe. Wano kigamba nti ebintu ebyo bye twogera tujja kubifuna, era agamba ti buli kyonna kyonna kyonnasabanga mu kusaba mukkirizenga nti mumaze okukiweebwa. Era kigamba wano nga tanaba nti mukkirize nti kyemwogera era kyemusaba kigenda kutuukirira. Si kyosaba kyokka, naye nekyoyogera obwogezi nakyo kigenda kutuukirira. Era Mukama mazima ddala yayigiriza Oluganda Branham n'agamba nti yogera era kigenda kubeerawo. Era nno nsobola okujjukira obulungi ekyokulabirako kimu, simanyi oba mwana Vito okuva ali wano, yes, weewaawo ali wano mu ntebe ey'okusatu. Nsobola okujjukira obulungi nti olwasande olwo mutuntu nti mwanyi naffe Vichi naawe yimirira bakulabe, bangi tebandikiriza, naye nno kino kya mazima maaso ga Katonda. Omanyi ekyaliwo mu kiseera ekyo, era nali mu kizimbe kino kyenyini mu mukono gwange ogwa ddyo, era bona bona baali bamaze okuva mu kizimbe, baali bavudde ne mu kifo kino, naye nno gwe weka n'abaana ababiri era n'oluganda prosta naye yali wano. Awo nno ebintu ebitaakola nali njagala kufuluma mu kisenge kino, naye wansi wetabaaza eno eyaka eri mu kulengeja wano, nagenda era eddoboozi eriwulika lyakka ku mukono gwange ogwa ddyo nti genda oyogere ekigambo. Kuba omukazi taliswazibwa olw'omusajja we atakkiriza. Era kyayita amagumba gange ne mu misomyo, era amazima ddala mu biseera ebyo awatali kubuusabuusa tewali muntu asobola kufumiitiriza. Era eno si nsonga yo n'eyange, wabula eno nsonga ya Katonda. Tekikyali mu mikono gyo newankubadde mu mikono gyange, naye mu mikono gya Katonda. Era nava mu mulyango guno neetoolola ekizimbe kino. Era obuwanvu obwenkana bwe kiti musobola okujjukira mwenna bwe nayogera ebigambo bino, era ne bibeerawo. Kyo kituufu kyali bwe kityo, amaziga ne gakka eri maaso gammwe, era ne mutuula mmotoka zammwe. Era kintu kye tutamanyira wano, omuntu yena yena kyatasobola kujjawo. Tetwagala kugenda mu bujjuvu. Eno si yali ensonga yokka, wabula waliwo ensonga nkuyanja. Katonda nakokasa ekigambo kye mu ssaawa ezo. Kiki ekyo? Okwogera n'okukkiriza. Era mbabuulira ddala mazima nti oyo yena yena kyalisaba takyogera ng'atakyogera mu kukkiriza, aba akyalina okubuusabuusa okwekyama okuli mu mutima gwe. Awo nno naye bw'abeera n'okukkiriza okutuukiridde, amazima n'ayogera mu kukkiriza, awo nno kijja kuba kiweebwa. Katonda ayagala okuwa ekitiibwa okukkiriza kwaffe, era kinandagadde obulungi n'okutuuka ebyokulabirako ebirala. Kyandibadde kirungi nga Katonda akoze ebintu ebijja ng'akakasa ekigambo kye. Awo nno ekyo kye tusinga okwagala. anaye kubanga chali wo misera chechimu ejo bwenazinkana nawe mwanyi naze wenayegera bigambo bino nandi agadde mbiddemu wano nate bwe twali tugenda nga tugenda kusabira Oluganda yali alwadde Oluganda Ruth na Oluganda Schmidt bali batudde mu motoka motoka neyimirira kukona era emiti byali jimiride ali mukiseera kyenyini nagenda ku motoka era eddoboozi eriwulikika nga bawulira eddoboozi lyange nigamba genda omusomere ekigambo nabi Isaya kyayogera eri Ezekiya sabagamba mu motoka nabagamba nali simanyi bekiwandikiddwa natula butuzi mu motoka nga tuli mu kwevuga era abooluganda abamanyi mazima ddala naleka abalala ne boogera naye nga nze ndi kukebera mu Bayibuli ndabe ekigambo kino kiwandikiddwawa oba mu ndagaano enkadde oba mu Isaya oba awantu awalala ekyokulabirako amazima kikyali bwe kityo naye nga simanyi nti wa naye mu nsonga eyo nali ndi mu kwekebeja amangu nnyo ddala we nakisanga awo nno ekintu ne kibeerawo era ne ŋŋamba nti kati nno ekyo Katonda nga bw'andaze ŋŋenda kusoma ekigambo nabbi Isaya kye yayogera eri Ezekiya era abooluganda nga senasoma ekigambo ekyo mwayinaze yakabirira ddala waggulu ng'ayogera waggulu nti nakusomera ekigambo kino mu kyaleero nti waliwo okukkiriza mu kisenge era Katonda yakakasa ekigambo kye kikumi ku kikumi essaawa eyo yennyini era ebintu ebirala Mukama bye yakola era wajja okutabulwa naye mu nkomerero oluvannyuma lw'okutabulwa kuno Katonda agenda kutuwa okukola okw'amazima okw'omwoyo we era n'okukakasa okusinga okw'ekigambo kye olw'ekisa kye nga bwe kitabeerangawo kintu kimu kye njagala okugamba nate nga sinaba kugenda mu kubula okw'Oluganda Branham nga kye nategeere dda bwe tuba awamu mu kusaba nti okufumiitiriza okulala kuli wano eri Katonda gy'agenda okukola okufumiitiriza kwaffe kwonna tukuse mabbali ffe tweggule ffe bennyini mu maaso ga Katonda nga tumwebaza abamu balowooza nti bwe batayogera mu nnimi endala awo nno omwoyo aba tali mu bo oba ku bo naye abooluganda ne bannyinaffe bino byonna mulina okubirekera Katonda Zakariya akyogera wano mu Luka esuula esooka nti ne Zakariya yajizibwa Omwoyo Mutukuvu era n'alangirira nti wa mukisa oyo kama Katonda wa Isirayiri kubanga akyalidde abantu be bino bigambo bya bunabbi oba buno bwali bunabbi Bayibuli egamba nti Omwoyo Mutukuvu yakka ku oyo era nako n'awa obunabbi Oluganda ne bannyinaffe tulina okubeerawo ku wa Mukama era nga tumusaba nti okwagala kwe kukolebwe era mwena mwena mukikkiriza era n'emitima gyaffe gyonna gyonna mu maanyi mu kuweebwa amaanyi okuva eri oyo ali waggulu ennyo naye titukkiriza nti tulina okubeera ebiziyiza Mukama n'ebirowoozo byaffe nga bitutwala ne tulema okubeera baddembe okutendereza Mukama ng'azze gye tuli nga bwe kyabadde mu kiro ekyawedde nzikiza nti wali yasomozeddwa naye bwekiriwo ekyo twazze ku mukono gwaffe ogwa ddyo Katonda bwajira ku mukono gwo ogwa ddyo fena fena tulina okudda ku mukono gwe ogwa ddyo era bwe tuwa Katonda ekifo ekituufu naye agenda kuwa ku buli omu ekifo ekituufu kimu kye twagala okutwala ku mitima okuyimirira ku lw'omulala okwagalana nga n'emitima gyaffe gyonna nga twesiga Katonda nga bwe kiri gy'ali era ne ku kino nandyagadde okubagamba nti mu kiro ekyawedde okutuuka kawungeezi nabadde n'olunyumya era abantu bazze era neebaza ku lw'ekyo era ndi munakuwavu nti si bonabona bazze ku mukono ogwa ddyo mu nsonga ng'eno naye nazze mu kifo kino era saategedde nti bigambo ki byengenda okusoma era ne mukubuulira okw'oluganda Branham kibadde kisina kubeerawo era saasomye yadde kanyiriri kamu naye nakikutnenza wano ne saategedde saategedde oba kubuulira kyokwabaddewo nentandika okusoma era kintu kimu ekyandibadde kyabadde kikwatagana mu nsonga ez'enjawulo era newunyiza njagala munzikirize agambe nti lwaki okaaba yogera ooluganda Branham agamba nti nga bwe nakkiriza mu bukakafu mu magezi ag'obwakatonda okutegeka n'okutegeka okw'obwakatonda nti Katonda tayagala omuntu yenna yenna okubula naye bonna bonna basobole okujja okwenenya kuba Katonda yali alina okutegeera era amanyi enkomerero okuva ku lubereberye akimanyi bw'aba takimanyi aba ye mwenyini tagwawo era batagwawo aba si Katonda yali tayagala bantu muntu yenna yenna kubula naye okutegeera ani alizikirira ani atalizikirira era yensonga yennyini ekyo kiruubirira kyennyini nti Yesu yajja ku nsi yali yajja kulokola abo Katonda n'olw'amagezi ge Katonda yalaba nga ayagala abantu balokolebwe kubanga ensi yonna yonna yali enenyezeddwa era siraba ngeri gye twandikyegirikiigiriza mu ngeri yonna nga okusinga amagezi ga Katonda bwe gaali okusuubira ddala nga Bayibuli bw'ekyatuukiriza nti mmanyi enkomerero okuva ku lubereberye era nsobola okukyogera n'olwekyo oba nno okutuuka wano ekigambo kino nga tujja kusoma eddala nti Katonda yamanya enkomerero n'olubereberye nga terunabeerawo yategeera oyo alifuuka omukkiriza nga ne olubereberye terunabeera yategeera oyo alikkiriza obulokozi n'oyo aligaana yamanya oyo alikkiriza obubaka mu buli mulembe oba oyo atabukkiriza n'olwekyo asobola okuwandiika amannya gaabwe gonna gonna abatakkiriza mu bujjuvu n'abakkiriza mu bujjuvu mu kitabo eky'obulamu era nsoma nate omuntu asobola okuzikwa okugibwako erinnya lye nga liwandikiddwa mu kitabo ey'omwana gw'endiga eky'obulamu era tukkiriza nti amannya gaffe gawandikibwa nga n'omusingi gw'ensi tegunawandikibwawo mu kitabo ky'omwana gw'endiga eky'obulamu awo nno kyeyongera laba tezadde lya Katonda mazima ddala lizibwa mu ffe okuva ku musingi ogw'ekigambo era omusana ogwe gusooka okumulisa ezadde eryo kituleetera obulamu Nara ayo umisana mukusoka ulina okujja kunsigo eyo era ensigo ya Katonda yasibwa mu baana be bona bonna ab'obulenzi n'ab'obuwala aba Katonda abaalondebwa nga n'omusingi ogw'ensi tegunasibwawo era omusana gwa Katonda bwe gukuba ensigo eno ey'obwa Katonda ekiwa obulamu era ensigo eyo kye kigambo kya Katonda era ekigambo kya Katonda kirimu ebisuubizo era ffenno tuli baana bakubiza ng'abazzukulu aba Isaaka era tukikkiriza mitima gyaffe gyonna era bano ooluganda Branham agamba nti ndowooza omuntu yenna yenna oba omukazi oba omuvubuka oba omuwala era ndowooza muli mu kutegeera okw'obuyivu mbwe kyebalowooza ekigambo kirala n'ekirala tekisobola okubeera n'ekimusingi omujibu ogw'okuyimirirako okutuuka oba ye nga asinkanye n'omusana oguleeta ekigambo ekyo okubeera ekyamazima era ndowooza tewali kanisa mu bikolwa byayo kifuddeeyo oba bayivu ba ngeri ki oba bankyukakyuka yankola n'abaki kanisa yonna eyandibadde esobola okuyingira okutuuka maanyi ag'obwa Katonda bwe gamanyisiddwa mu bantu bonna bonna era ne bagalaba ekintu kye basobola okwogerako ekigenda okuboogerwako nate ti ekintu kiraga ekigambo kino ekya Katonda ekiwandikiddwa bwe mba nkyusa okuva mu luzungu okutuza mu Lugirimaani si buli lunyiriri nti luba lulungi si buli kanyiri lusuula nti kibeera kirungi naye omuntu ateekwa okubeera omwesigwa nga bwe kisoboka ennyo Oluganda Branham agamba nti ekkanisa tesobola kutwalibwa okutuusa nga ekyamaanyi ag'obwa Katonda kimaze okubeerawo mu kanisa eyo awo nno wetubeera obwesigwa bwaffe eri Katonda obubeera n'obuba nga buzimbiddwa okutuuka mu mutindo gwa waggulu n'okukkiriza kwaffe okuyimirira nga kusobola okuleeta ekintu ekirala Katonda akakasa ekigambo kye era awo kyeyongerayo nga lwe tukimanyi nga omuntu bwe yambuuza ebiseera ebitono ebiyiseewo okujja n'okutwalibwa mu ggulu tukimanyi tulese ekiseera ekiseera eky'okutwalibwa mu ggulu kiri mu mikono gyaffe era tuli mu kutunula mu maaso eri okukkiriza okwo kw'okutwalibwa mu ggulu okusobola okusika amakanisa obumu n'okugawa eby'amaanyi obw'obwa Katonda agasobola okukyusa emibiri gino gye tulimu kati era bwe kityo n'okukkiriza okw'okutwalibwa mu ggulu tekiri mu kuyigiriza tekiri kya kutwala wabula kiri mu maanyi ago agazuukiza Yesu Kristo okuva mu bafu nti gasobole okuba mu miri gyaffe gino egifa amaanyi gano ag'obwa Katonda gabe gajja mu ffe era ne ku maanyi ago okukkiriza okw'okutwalibwa omu ggulu kukolebwako era kyeyongera wano olw'okuzuukira okuva mu bafu tulaba Katonda asobola okuzuukiza abafu okubajja mu ttaka oba mu kifo kyonna kyonna okubazza mu bulamu era okalagirira mu maaso gaffe tulaba Katonda asobola okutolola kansa alidde omuntu era n'amuzuukiza okuwona okuba n'okukkiriza okw'okutwalibwa mu ggulu era ngeneke kubirwa abo omubiri gulichusibwa na gulichusibwa na gutwalwa muguru era bino ebisubizo katonda byawa abo bonabona ajja kubitukiriza era sera likira nokutwalwa muguru kubanga na kirabako era na chimanyira nalaba abona abachusibwa ngabasinkanane mukama mubanga era no nyamba kino ne Bible yange eno ngajigudeo maso agoyo katondo muinze bintu byonna byonna era alisalira abalamu n'abafa omusango sogera bino ndi kubanga mbyogera bwogezi naye kuba mazima ddala nalaba ekyo kyonyini era mu ngeri ey'okwewuunya era nzikiriza nti Katonda asa awamu abantu be era nzikiriza nti buli kimu ekitali kya bwakatonda kirina okugibwawo okuva mu gwe ne mu bulamu bwange era kigenda kugibwawo nti era nti Katonda asobole okufuna okufuga kwe okugivu mu ffe asobole okukisaako n'ekisa kye era nzikiriza nti Mukama agenda kusa omu ekanisa ye era ndowooza akigambye ekiro kya leero oba ekiseera ekiyiseewo nti si kibuuzo bubuuzo nti okkiriza oluganda ono oba oli mwerabire aboluganda bonna era nange mwerabire otubanga tuli bumu ne Katonda oba tuli bumu n'ekigambo kye kyabikulirwa era otubanga tukkiriza ekigambo kye awo nno tuba tuli bumu n'omuntu yenna yenna tulina okubeera obumu ne Katonda tulyoke tubeere obumu n'abantu abalala etubeera n'emirembe ne Katonda kitegeeza nti tulina emirembe n'omuntu yenna yenna buli kimu kisibwa obumu bwe kityo tetusobola kwawula wano ooluganda Branham yeeyongerayo ng'agamba nti newakubadde kyogerwa ku Musa kituufu kyogerwa ku Musa naye kituufu kati oba nyina yali amugambye ebintu bino n'abitegeera naye nno yali yeetaaga okukwatibwako okulala okuyigirizibwa okwasinkanirwa kwali kulungi naye yali yeetaaga omuntu okubeera naye ekyo nakyo ensi kyeyeetaaga n'olwaleero ekyo nno ekanisa kyeyeetaaga olunaku olwaleero ekyo nno buli muntu kyeyeetaaga okuba omwana w'obulenzi w'obuluwala owa Katonda kigambo kya mazima mukimanye nti kituufu naye awo nno okutegeera bwe kujja ne mulaba ebintu ebikolebwa awo nno mutegeera ne mumanya nti muli mu kkubo era ettuufu era kati nno wano tulina tuwulidde ku Musa geraageranya okwo era ooluganda Branham agamba nti nina awatali kubuusabuusa yaŋŋamba ebintu byonna byonna ebyali bisuubizirwa awo yali yeetaaga obumu gwa buntu n'okutabagana ne Katonda era nno ooluganda Branham awo ŋŋenda okulabira erinze eriggwe erinabalala b'oluganda lwa Katonda era ng'alaga ekanisa nti enjigiriza gye tufuna nungi era nungi ddala naye oluvannyuma lwa kino twetaaga okufuna obumanyirivu ne Katonda obumu okwa buntu n'okutabagana kw'obwa Katonda kiro kyayise awatali kubuusabuusa nakyogedde kino olw'okukkiriza nti bona bona babadde obumu ne Katonda era oyo yenna yenna atakyewulidde ekiro ekyawudde mazima gumusinze oyo era mazima ddala gumusinze ku bwekyo kubanga kwabadde kubeerawo kwa Katonda mu ngeri esinga okubeera ey'amaanyi mu kifo kino era ndowooza mwena mwena musobole okukikakasa era ano kigamba okutabagana kw'obuntu okuba kusiddwawo awo nomulaba ebintu nga biddawo awo nemumanya ddala ndi mulimu kubo edufu era nonya enjigiriza mukusoka okuyigiriza mukusoka nokutabagana wamune Katonda nokubera nokutegera okuba mu kigambo n'amaanyi ga Katonda olw'okukkiriza nti Katonda amaanyi ge gasobole okulagirwa awono ekigambo kya Katonda nga bwe kyali kiyigirizibwa. Buno bwe bukakafu obw'ekigambo nti amaanyi ga Katonda awono ekigambo kya Katonda bwe kyali nga kirangirirwa gasobola okukka wansi ne gakakasa ekigambo era fena fena no tukisuubira ekyo era Katonda agenda kituwa olw'ekisa. Owooluganda Branham yeyongera ng'agamba nti ekigambo kye eky'ennaku zino no kirina okutuukirira. Tuli mu kubeerawo mu kiseera kifaayo omuntu yenna yenna kyasobola okugamba ekigambo kirina okutuukirira. Eggulu n'ensi biriggwaawo naye naye si kigambo kye. Naye nno Musa bwe yafuna bino byonna awamu era n'abiraba era nga biva buli ludda kyamufukako amafuta mu kukkiriza kwe era n'agamba nti amiina awo lwaki nalowooza bulowooza nti kino kyennyini kirabibwa mu byawandiikibwa nga kiraga butereevu ekyo kye kyali n'okwogera kwa Katonda n'obukakafu obw'ekyo bwe yafukibwako amafuta okukkiriza kwe yalina mwoyo okugenda okukola. Era ki ekyamulaga okukola ekyo kubaffe ntitusaanidde okukola? Kyali kitusaanidde ffenaffe okukikola. Neŋŋamba nate nti twetaaga okwenenya, twetaaga okweza obujja. Ndi mukigamba ne ku nze kennyini era owooluganda Branham bwe yeeyogerako yennyini ti ffe baani era ndikyogera ku bwange kennyini. Neetaaga okunyonyosebwa, neetaaga ekintu ekirala kigamba nabadde ndi kukweyogerako kennyini era ndikweyogerako kennyini enkya ya leero. Neetaaga okukolebwako era bwe ndowooza ku ekyo obukakafu obwo obukulu buli kintu nga kisibwawo mu butuukirivu era nga kifukibwako amafuta kizaamu okukkiriza kwa Musa nonkubadde tebali kyalaba. Era mazima ndowooza nti okusibwawo kw'ekintu eky'oluganda Branham okukwatagana n'enteekateeka yeno y'obulokozi eya Katonda waffe kituwadde okutegeera n'okutegeera eby'omunda ku ebyo Katonda by'ateekateeka. Era tuyigiriziddwa era tulina obuyinza ku ekyo okubeera n'obumu n'okutegeera ddala amaanyi ga Katonda gasobole okulagirwa era n'ekigambo kye tuwulidde kisobole okusanga obukakafu bwakyo. Era no awo agamba nga yeeyongerayo era ndi musanyufu ddala era ndi musanyufu nti omuntu asobola okuweereza Katonda mu mazima ddala ti n'omulabe n'alema okutegeera eky'okumukolera. Naye okuwa Katonda ekitiibwa mu bujjuvu setaani ayinza okugamba nti nti ayi saagala kuwulira kintu kyonna kyonna wadde kyekituufu osobola okukikola mu bujjuvu bwona bwona. Era kati kino nno kigambo ky'amaanyi nti tusobola okubeerawo okuwa Katonda mu bujjuvu nti sitaani ayagala kutwewala ng'agamba nti genda bugenzi nti mazima ddala kisoboka mu ngeri etali ndala. Owooluganda Branham yali tasobola kukigamba mu ngeri ng'eyo era ndowooza nti tulina okulekera awo okwogera ku maanyi aga sitaani tuogere Katonda omuyinza ebintu byonna byonna era tulina okusawo esira kwebe ebirungi era bubango obulinde ekintu oba kyotasobola kuba nakyo awo kyerekereze era tewemulugunya ku muntu yenna yenna kubanga oluvannyuma lw'ekyo osobola okuba ng'otwaliddwa n'ekyo naye bwobanga weesaako omugugu bandisobodde okukisitula nobe nakyo emyaka n'emyaka naye gwe n'okyejjako olw'okukkiriza twagala katonda ajje eri omukono gwe ogwa ddyo era agenda kujja ku mukono gwe ogwa ddyo era bwe ntunulira ku nnaku ezituli emabega amazima nebaza mutima gwange nayogera ng'omuntu ne ŋŋamba tisigenda kuteekateeka nkuŋŋaana kuyanja kuva kuno okuludda ku luli era kino kingi nnyo ddala naye bwe ntunulira emabega naba nga neerabirwa okusibwako era nebaza ne katonda wange tetukyasobola okuba awamu n'ensonga nge tetegedde tuba kijja kumala kiseera ki nga kino kitubeereddwa tulina okukikolerako mu biseera kino bino obulungi ebyobulamu bwange byali myaka ekumi mu egyo nasobola okuba omujjuvu mu buweereza era ekintu kimu ekyali kiri mu kunoonya ekirala era munsonyiwe ku bwekyo bwenaadina enteekateeka zonna eza leediyo nga bulijjo baluwa empya zijja okukyusa eŋŋendo nga nannyindo nyingi okukyusa okuteeka mu leediyo olunaku seere nali ntudde mu nnyonyi nga ndi mu kuwandiika byawandiikibwa byenteekateeka ye leediyo nga buli kiseera nga mbeera nzijuziddwa kino nali nakisaako essira nti bwe kiba nti omulala atwala okukkiriza kuba omwana wa Katonda nga kitwekereddwako buli kimu eky'obuntu tekigwanyi tekirina kukiruubirwa kyonna naye obuvunanyizibwa bw'obwa Katonda mu bulamu bw'omuntu era no amazima ddala omulala aleka abeerawo mu bujjuvu era kino kyakwewuunya musobola okukyewulira awamu nange bwe nali nina okwewaayo mu nteekateeka ya leediyo era n'ebintu birala byonna era mukimanyi tyosobola kufumiitiriza bweneewulira naye olw'ekisa kya Katonda twadizibwamu amaani amajja essuubi erijja obukakafu obujja era Katonda w'amaanyi ne tumufuna amaanyi era tujja kweyongera kugenda mu maaso tetumanyi mazima ddala naye ekintu kimu kyetumanyi nti Katonda mwene alituukiriza enteekateeka ye era asobole okutuusa awamu era bega ku bega mutima ku mutima era obumu mu kwagala kwa Katonda ekyokulabirako n'obumu obw'obwa Katonda era obumu buno bwe bumu obw'okutuukirira oba oyagala kuweereza Katonda mu butuukirivu bwokka mu kwagala okutuukiridde okuwulira okw'ekigambo okukola okw'ebirabo obuweereza buli kimu kirina okubeerawo mu kwagala kwa Katonda okutuukiridde era fena fena tukimanyi nti buli kimu kyonna kirina okutuukirira omulimu gwa muntu ekintu ekirala ebintu ebirala bijja kukomenkereza naye okwagala kwa Katonda kutuukiridde era we kuli emirembe n'emirembe Katonda yatutunuulira nga tuli ba muwendo era tukkiriza nti ye mwenyini yatuma omuweereza we era nnabbi era ekiro ekyayise twalekedde awo twabadde wamu abiseera ow'oluganda vasito era yabadde atudde ng'atebenkedde nga lwadde tutudde awo mubiseera by'okubuulira nga agamba nti ow'oluganda Franka mbuulira amazima obumanyirivu bwo ne Katonda era n'obumanyirivu bwo n'ow'oluganda Branham era awo essaawa emu gye twamaze ne tweyongerayo naye bwe ndowooza Katonda chakoze wechisache awono sisobola nakola bulala naye okwebaza bwebaza kwoka nokumuwa ekitiibwa Katonda mwenyini yaita abantu era agenda tutegeka okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa olw'okudda kwe era mwena mukimanyi nti abooluganda Branham mulaga yalaba omugole mawanga gwona gwona n'ennimi era Mukama yatuwa ekitundu kitono mu ekyo ekigambo kino ekyokwewuunya okuyitibwa okusembayo obubaka obusembayo ekigambo kyabiikulirwa ekyabwa Katonda okukikola era leero bangi bali nakyo mu bugonvu era kibawa n'omutima gwange gwona gwona era kiva mu kwagala kwa Katonda kyokka naye nno omulimu gw'omutima omulala kyalina okukola ono neesaako obuzibu yennyini era neekubalala kyangu olwaleero era nkigamba omulundi omulala nti awatali kyakuleka mutima gwange nkiwa omuntu yenna yenna era ndi musanyufu nti Katonda yampa ekisa okuviira ddala oluvannyuma kw'okufa kw'oluganda Branham okweyongerayo n'obuweereza n'engeri ez'obwa Katonda era bonna bonna abafuna okumanya okuva mu ekyo okuva mu lubereberye n'olwaleero muganda waffe Oma Bogo masekati gaffe ebiseera ekyo mu luguudo olwonno yayogera nti nkomerero 1959 titwatandika okukyusa kw'okubuulirwa kw'owooluganda Branham era Katonda awadde omukisa era omulundi omulala agenda kutuwa omukisa masekati w'okumanya okungi ogw'okwewuunya Katonda ayogedde mirundi mingi n'okusingira ddala abo bona bonna abaaliwo mu lubereberi lw'omwaka omupya 1965 ku luguudo Robertos Mukama mwe yakola ebintu eby'amaanyi ebyobwa Katonda era amazima yasaawo okukkiriza w'ebigere byaffe omusingi era bameka abaali wano mu kiseera ekyo abaaliwo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abantu 9 to 10 era nange naliyo n'olwekyo mbaze bulungi bantu 9 to 10 waliwo abantu sifiteka abaaliwo naye waliwo abapya abagenyi abaaliyo oyo omugenyi oyo yava mu kiba kya Katonda eyajja mu kisenge kino waliwo ebiseera bye tutali erabira era abo abafa edda oba abataliwo wano leero nno nabo nno baaliwo ku lunaku olwo abalina okutunulira olunaku olwo ne batunula emabega olw'okubiikulirako obwa Katonda ebintu ebibeerawo yabiranga mu bujjuvu tewali yandibitegedde nti owooluganda Branham ennaku entono emabega yagenda ewaka naye Katonda yakitegeera era nno mwenyini yayogera gye tuli mu ngeri nno esinga okubeera ey'amaanyi ndowooza nga 19 omwezi ogusooka ndi muntu w'amazima omuntu afuna bintu bitono ne Katonda naye nga 19 omwezi ogusooka 1996 bwe nalaba ekisenge ekinene kyali kirabibuka ng'ekintu ekyetoolodde ng'ekitundu eky'omunnyo oludda olulala nga kigoloddwa nga oludda lalaga kwefaananyiza ekintu ekyetooloddwa abantu ne bayingira mu kintu ekyo mu bungi era nali ntudde waggulu ku madaala nga ntunudda wansi nga ndaba ekigenda mu maaso era kyalinga nga abantu bali mu bungi ng'abantu batabuddwa Irama angunyo dala echende chogera watunula waguru nti Organa Franka kawasi kubeshera chochitusi yogera eri abantu bano era aono nenchuka netunulira abantu era nenjogera eri abantu manyi tekigambo cha Katonda kyabikulirwa tekyajja lwa bwerere aye mazima kituukiridde mu nsi yonna yonna mu bifo by'okukyalo eby'ensi eno era mazima nze ku lunaku olwo ng'oluganda Branham bwe kifaanana ng'agamba ebigambo nti singa tewagenda ffenno tetwandibadde wano lunaku olwaleero nerwekyo buli kimu kyali kigwanidde era mwanamana mukimanyi nti okukkiriza kuva mu kuwulira era okuwulira olw'okuwulira ekigambo kya Katonda era ndowooza nti nsobola okugamba n'omutima omumalirivu era nga bwe nsobola okukyogerako saalimba muntu yenna yenna saagamba kintu kyonna kyonna ekitaali kituufu ekikwata ku bintu Katonda bye yanjolesa era siwangako kuvunula kwona okw'obuntu era sirikuwa ekintu kyemmanyi nti Katonda yevunula yekka era tagenda kutuwa kyakuddamu kyonna agenda kukakasa ekigambo kye era agenda kulaga amaanyi ge mu abo abasembeza ekigambo kubanga ekigambo kye tekiddayo bwereere naye kimaliriza ekyo Katonda kye yakituma okukola era neebaliza ddala olw'abooluganda basiteese ku ludda lwange era neebaza ku lwammwe mwenna era n'abo bona bonna abatali wano leero abasembeza ekigambo kya Katonda era abakikkiriza n'emitima gyabwe gyonna gyonna agenda kubeera n'amakubo ge genyini naffe olw'ekisa kye nandyagadde okubabuuza okunzijukira mu kusaba kwammwe okusingira ddala olw'olugendo olundi mu maaso nti abantu bangi bakyasobola okuwula ekigambo kya Katonda baayitibwa basobola okuteekebwateekebwa olw'olunaku olwo olw'ekitiibwa ogw'okudda ogwa Mukama waffe tewali aliba ng'abuzeemu tweggyeeko ebintu byonna byonna tuggyewo ebintu byonna byonna okuva mu mitima gyaffe kuba tuba tuli mu kwekusa ffekka era n'okunyigiriza n'abalala twagala tufune okwogera kw'obwa Katonda mu ekyo era neebaza Mukama kimu kyenjagala okugamba tolw'okulambululwa waleme okubeerawo kyonna ekijja nga tekitegerekese omwaka ogw'okujaguza omwaka ogujja waliwo abooluganda abaliwo abawera ekisinga bawanga ekyokulabirako gye ndi era saakyagala ekyo njagala nti Mukama yaba agulumizibwa era njagala ekyo n'omutima omumalirivu tinewankubadde nali nakolako ekintu kyonna Katonda kye yandagira era kati njogera mu kutwalibwa era ndi muweereza atakola lwa mpeera kuba Katonda teyasanga muntu yenna yenna yali alina kutwala nze awatali ekyo teyandintuntenze naye njagala kwebaza nti nange nsobola kukkiriza mu ekyo n'okumwesiga era nsobola okumuwa ekitiibwa mu ekyo era nsobola okukole omulimu gwe nga ntwala muwa ekitiibwa era abakiwulira basobole okulaga okutwalibwa kwabwe era kino kitegeerebwe era amazima muzye mu kifaananyi ekyo era mwebaze Katonda n'emitima gyammwe gyonna gyonna era n'emyoyo gyammwe gyonna gyonna kuba kino nno kimala kubanga kiri eri oyo eri ebintu byonna byonna bye twafuna era yatuwadde ekisa tusobole okukyongerayo Bayibuli egamba nti eyeegulumiza yenna oyo ayeegulumiza yenna yeegulumizenga mu Mukama era tukikolenga kino kyonna kyonna mitima gyaffe gyonna gyonna era n'emyoyo gyaffe gyonna gyonna twogedde kubanga mu myaka egiwedde Watali echo obanga nchitegede waliwo abantu bandabye ng'ekibumbe ekyokusinza. Saagala kukigamba mikutu yona yona naye nakisanga nga babibaza Oluganda Frank, Oluganda Frank. Bali bagamba ndi lwaki tebajjukira Mukama oyo yekka atambulira wakati w'ettabaaza. Oyo yekka yagwana ekitiibwa. Era nategeera nti abantu bagulumiza Oluganda Branham era n'okusingako wekyandikomye. Naye saategeera mazima ddala kuba nabo baakikolanga mu kyama n'Oluganda Frank. Nera kino Katonda atakyagala. Katonda wabaye alina ekiruubirirwa okuyita mu bintu bino byono byono byakatabaga ebyaliwo nti ffe tutegeere nti ekitiibwa kyonna kyonna n'ettendo lyonna lyonna liri eryoyo Katonda. Era kino nno okuyita mu butagwawo bwona bwonna omuntu yena yena yeebazaako Peetero oba Pawulo bwona bwona baali beebaza Mukama eyakola ebintu ebikulu ku bo. Era sisuubira ebintu ebirala n'okwebaza Katonda mwene kubanga neera nammwe muteekwa okumwebaza. Era sikiddamu ekyo, nandyagadde okulabula kuno okubawa mu bumalirivu ngamba nti mwogereku ekyo Katonda kyakoze naye munzije mu kifaananyi ekyo. Era mugambe ebintu byonna byonna Mukama, era mumuddize okusinza n'okumuwa ekitiibwa. Mugambe byonna byonna mu linnya erya Yesu, amiina. Mu ngeri endala, Oluganda Ruth alina kyayogedde okwebaza kudde eri Mukama olw'ebigambo bino by'omuwendo byonna byonna. Mubumpimpi nandyagadde okweyongerayo mazima. Twagala okuwa ekitiibwa eri oyo Katonda yekka era n'ekyo kyakoze mu Oluganda Frank. Tetugulumiza muntu yena yena, naye tugulumiza Katonda. Ekyo tukiwulidde. Awatali ekyo twebaza olw'Oluganda Katonda batuwadde olw'ekisa kye. Era byonna byonna byetusobola okuyimirira bega ku bega nga tuwebaza tugamba, andyagadde okwagala okwegamba nti Bayibuli egamba nti tulina okuwa ekitiibwa abo Katonda be yalonda olw'obuweereza bwe. Era twebaza abo Katonda baakozesa. Era twebaza Oluganda Branham. Era twebaza Oluganda Frank. Era twebaza n'Oluganda bonna abalala Katonda be yalonda mu nnaku zino. Buli kimu kiri wano olw'ekiruubirirwa eky'enjawulo. Era tukitaba mu ngeri ng'eno tuyinza okugaana engeri eno, naye mu maaso ga Katonda si kitono. Era mu maaso ga Katonda ebintu byonna byonna byakwewuunya era nga by'amaanyi. Era n'olwekyo twebaza olwa buli omu nti Mukama atuteese wamu Oluganda ne bannyinaffe. Twandyagadde mu ngeri endala okwogera ebigambo bino eby'okulabula, katuyimirire awamu, tusigale awamu, Katonda yatusabamu. Era nga bwe tuwulidde mu nnaku ezisembayo, omubi ayagala okutuwalula okutwawula. Awo nno nemulaba omukono gw'oyo omubi, naye tulabe ekyo Katonda kyakoze kubanga ayagala kubeera mu bulungi mu ffe. Era okuva olwaleero okweyongerayo, era bwe tubanga tuva wano, bwe tubanga mugenda waka oba omulali wano oba omulala ali eri, naye nga bwe ŋŋambye mu kusaba katusabiraganenga, katusabe tutunuulire era katutwale kye tuyogera, kye tugamba nti oba osinkanye n'omuntu oba omulabe kyayagala okuleeta ebintu birala, katubeere bagezigezi, tukozese amagezi agawa Katonda, era tukozese noyo awono tusobole okukozesa amagezi tusobole okugamba ebigambo Katonda byayagala okugamba nga bwe tusanga mu kigambo ekiwandikiddwa oba mu kubuulira kw'oluganda Branham. Ekiro ekyayise twawulire ebigambo by'okwewuunya era ndowooza nti tebyaweebwa buweebwa naye kyaweebwa olw'ekiruubirirwa eky'enjawulo tusobole okubikozesa tusobole okutuukirira era ooluganda ne bannyinaffe tetulaba mu bantu bano okubafuula abalabe naye tutunuulire ebikolwa by'abalabe basobole okulokolebwa tebagenda kuswazibwa naye balirokolebwa era mbabuulira nti tetulaba bulabe mu muntu yenna naye mubonabona ab'oluganda ne bannyinaffe abaabunulwa musaayi gw'omwana gw'endiga era omulabe wabanga bakwatiridde obanga wakyaliwo ekiseera ky'ekisa era twagaliza nti Katonda abeere wa kisa gye bali tusobole okusinkana buli omu mu kwagala kwa Katonda tuleke ebintu byonna byonna emabega era mukimanyi mu ngeri ng'eno tetusobola kujja mu bikiriba kyaffe tulina okuleka ebintu byonna byonna emabega mazima tutambulire ddala mu kisa ekyo ekya Katonda nga tusa ffe bennyini mikono gya Katonda nti ffe baani era mukumaliriza nandyagadde okusoma ekigambo okuva mu Luuka 2:34 nti mwekuume mweka tewabaawo kaseera konakona era emitima gyammwe tegirimbibwanga n'obutamiivu n'okulabirira okw'obulamu era olunaku olwo lusobole okubatuukako nga temumanyiridde kubanga oyo nno bwe kirijja kwobonabona abali ku nsi era mutunuulire era musabe bulijjo musobole okufuna amaanyi okuva mu byonna byonna ebiribeerawo era muyimirire mu maaso g'omwana w'omuntu era ekigambo kino eky'omuwendo eky'omwana wa Katonda kibabeereko ab'oluganda ne bannyinaffe era mufune ekisenge mu mitima gyammwe ne mumwoyo gwange ne mulamu bammwe sobola kubawa naye ffe bennyini tukyetwalira kibeere n'ekyekikola muffe mu bujja era muweebwe omukisa era erinnya lya Mukama liweebwe omukisa oluganda bannyinaffe ndowooza oba mugenda waka oba mujja wa mu bantu omwe mutukuvu agenda kubakulembera era abalungamye mu nsonga entuufu okwogera ekyo kyemutegedde oba kyemumaze okumanya mu nnaku zino si mulimu gwaffe kubadde amaanyi gaffe naye gabadde maanyi ge omwoyo we akoze mu ngeri ey'amaanyi era akyakola erinnya lye litenderezebwe era okusaba kwange kuli nti Katonda abeere nammwe okutuuka we tulisinkanira tetugenda kusinkana wano naye tugenda kusinkana ne Mukama kuba tetumanyi oba ennaku zino zinaatuleetera ki oba omwaka guno gunaatuleetera ki naye kimu kyenjagala okwogera nti mumanyimwe bennyini nti abatakkiriza n'abagezigezi tebayogera bigambo birungi ebigenda okubeera mu mwaka ogwo naye n'okulabula bali mu kulabula ku Sevenski ku ttendekero lino ery'abakakensa ery'abamagezi era erabula abaana b'abafuzi n'ab'obuyinza nti tebakola ebyo byebalaba ku mwezi kubanga tebalina kye bakola naye ekintu kiri mu kujja Kamesiki yafulumya ekiwandiiko kinene ku mawulire naye ab'oluganda ne bannyinaffe ffe tutunuulira eri Mukama tutunuulira olw'okujja kwe tumanye nti buli kimu kina okubeera bwe kityo era abantu bagenda kusaba mirembe ffe twagala okubeera n'emirembe ne Katonda emirembe ne Katonda omuntu yenna gy'atasobola kuwa naye yekennyini abantu basobola okuduka ku mirembe bagala kola ebintu kuwabwe na ye emirembe jigenda kubavaako jigenda kubajibwako na abooluganda banyi naffe eri ababe enyini yasuubiza emirembe etendo lidde erinnya lye ly'okwewuunyerera ekitiibwa abooluganda ne banyi naffe njagala okubeebaza n'omutima gwange gwona gwonna nti muze abalala bamaze okgenda nga tebakyaliwo naye naye abakyaliwo twebaza eri katonda lwa buli omu fenno kyetuli kyenzikiriza nti bwe kityo katonda atuwadde omukisa mu ngeri y'enjawulo era ndowooza netwajja okubeerawo ennaku n'essaawa zitagenda kwerabira omukisa katonda gwatuwadde era nsaba n'omutima gwange gwona gwonna nti oba kintu kyaliwo kyemutayagala kyerabire bwerabizi twala gwe ekirungi oluganda ne mumanyi naffe tukoze nno okubabuulira ebintu ebirungi naye obanga olwaliwo byemutayagala kunze oba ku muganda wange obakwoli obakwoli mubyerabire bwerabizi ffe tuli bantu era ab'omubiri n'omusaayi twerabira era tulina ensobi ezimala era tujja kubeera nazo okutuuka ku nkomerero naye mu maaso ga katonda twatukuzibwa era twajibwako omusango nga tutuukiridde era tusanyuka twebaza abooluganda ne banyi naffe tetwalaba bintu byonna byonna bibi mu ggwe naye tulaba ebintu ebirungi byokka mu ggwe era ekyo tulaba atwagala okugala olukuŋŋaana luno n'okusaba nga tujja mu maaso nga tusitudde emikono gyaffe nga tumuddiza ekitiibwa katudde mu maaso.